Incwadi kumaHebheru sahluko 7 ngokuba uMelkisedeki lo inkosi yaseSalema umpriest kaNkuluNkulu phezukonke owahlangabeza uAbraham mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa uAbraham wamabela kweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukukhunyushwa kwale nkosi yokulunga bese kuba inkosi yaseSalema okunguthi inkosi yokuthula engenayise engenanina engenazalo engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila kepha efaniswa nendodana kaNkuluNkulu uhlala engumpristi njalo njalo qondani ke ukuthi ungakanani yena owanikwa kweshumi kwempango nguAbrahama ukhokho nalabo bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomnyalo wokuthathwa kweshumi kubantu ngokomthetho kungukuthi kubafowabo ingani baphume okhalweni lukaAbrahama kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo uthathile okweshumi kwaAbrahama wambusisa lo nesithembiso kepha akunakuphikwa ukuthi okuncinyane ubusiswa ngobukhulu lapha ke abantu abafayo bamukeliswa kweshumi kepha lapho ngofakazelwa ukuthi uyaphila futhi ungathiwa noLevi owamukelwa kweshumi wathelisa kweshumi ngaye uAbrahama ngokuba wayesokhalweni lukayise mzukwane uMelkisedeki emhlangabeza uma ke kwakukhona ukuphelela ngobupristi bukaLevi ngokuba isizwe samiselwa bona ngomthetho kwakusaswelekelani ukuba kuvele omunye umpristi ngokungaMelkisedeki engabizwa ngokokuma kuka-Aroni na ngoba uma ubupristi buguquliwe kuyadinga ukuba kuguqulwe nomthetho kepha lokhu shiwo lokho ngaye ungowesinye isizwe okungabanga bikho kuso umuntu wake wakhonza ealtare ngoba kusobala ukuthi inkosi yethu ivela kuJuda isizwe uMose angakhuluma ngalutho ngaso ngobupristi ikakhulu kusobala lokho uma kumiswa omunye umpristi ofana noMelkisedeki ongamiswanga ngomthetho womnyalo wenyama kodwa ngamandla okuphila ongabhubhiyo ngokuba kufakazwa ngayo ukuthi wena ungumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki ngoba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo lokhu umthetho awuphelelisanga lutho kepha sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu futhi ngalokho ukuthi akubanga ngaphandle kokufunga ngokuba labo kambe babekwa babe ngabapristi ngaphandle kokufunga kepha yena wabekwa ngokufunga nguye owasho kuye ukuthi inkosi yafunga ayikuzisola yathi wena ngumpristi kuze kube phakade ngokungakho ke uJesu waba yisiboniso sesivumelwane esingcono kulabo ke baba baningi ababekwa babe ngabapristi ngokuba bathiyeka ngenxa yokufa ukuba baqhube njalo kepha yena ngenxa yokuba ehlala phakade unobupristi obungenakuguquka ngakho ke unamandla okusindisa ngokuphelele yabeza kuNkulunkulu ngaye lokho ephilela njalo ukubamela ngokuba umpristi omkhulu onjalo usifanele thina ongcwele ongenacala ongenabala owahlukanisiwe nezoni owenziwa aphakame phezu kwamazulu ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapriesti abakhulu kunikela ngemhlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemumva ngenxa yezabantu ngokuba wenza lokho kanye mhla ezinikela yena ngokuba umthetho umisa abantu babe ngabapriesti abakhulu abanobuthakathaka kepha izwi lesifungo elalandela umthetho limisa indodana epheleliswe kuze kube phakade.